Yeah. Here's another one. Here's another one. Here's another one.
Take five now.
Check it.
Touch.
Tony Montana. Al Pacino, tukatanue sinza sinza au casino, mkichelewa kurudi home, al casino, sista undishi demu what I'm after, she knows. Simu nazima na tupa na line, sigara mdomoni mkononi ni chupa ya wine, mrembo nataka to dance and I'm ready of course, big and ready of course, yuko na stereo close, the big timer, natafuta dollars, yeah, ukinitaka utanikuta bolas mbea, kaya na fire watakupa rollers there, etu najisifu mezipuka borders where. Fegi ni shareless, disco vumbi kubeba nondo na visu kwenye vibegi ni fearless, paka jogola na nili tawika, na ukimwaga pombe ya madini talipa.
Oya, oya, chupa na misosi, ukadebe usichoki. Oya, oya, mpambe kawa usi, afubebe kama zote. Oya, oya, tunakula moshi, adichosi kwenye kope. Oya, oya, wazungu wadosi, wapo na sungu na tope.
Mambo ni bolingo na ngai, tengeneza bingo fanya wimbo na dai. Toto za kutosha utavunja shingo walai, na kesha kama niko kwenye lindo masai. Polisi wanatazama na moka, mwambie mwana mboka, mavazi ni Bahama na moka. Tumejaza posta na wanangu wa kota, unijui sichukui machangu wa posta. Turuke na singeli kwenye vigodoro, tukute na mineli bila migogoro. Wakichapa kimombo na chapa kipogoro, usiku wa kibongo roba kila kichochoro. Na tesa kama nini, hata buni hawa mwezi kesha kama mimi. Nina pesa za madini, pesa za magini, na bado sina pressure ya kuendesha Lamborghini.
Oya, oya, chupa na misosi, ukadebe usichoki. Oya, oya, mpambe kawa usi, afubebe kama zote. Oya, oya, tunakula moshi, adichozi kwenye kope. Oya, oya, wazungu wadosi, wapo na sungura kope. Kila kiberiti tumewaka, waka. Chupa za belea na mababa, watoto wakishua na wapaka, wanapuliza mimea na marasta.
Unakesha, yani kama popo, na masaya na kwenda.
Unakesha,
wapo walushoto, adivisi wanipembe.
Unakesha,
minda ya kusaka joto, na bamia za milenda.
Unakesha,
hey, weka mbali na watoto, ini mida ya waenga.
Oya, oya, chupa na misosi, ukadebe usichoki. Oya, oya, mpambe kawa usi, afubebe kama zote. Oya, oya, tunakula moshi, adichosi kwenye kope.